This is an MUT Radio podcast.
I'm going to be doing, unfortunately, I'm going to come by now. I'm going to be Tandana. I'm going to be on the other side to Sistembega. Okay, assistant with Impilo SRS in Amhlanje. And today she's back again this morning to speak more about Impilo SRS and some of the things that we are focusing on. Masise Mares. Sistembega, thank you so much for joining us on MUT Radio.
Oh, hello. How are you?
I know we are good. We can, you know, Miss Petegahle, how about your side?
Oh, okay. I'm also good. It's been long, guys. Barinje, ukhulumela phansi. Kwangasha namhlanje, right thought.
I'm good. I don't know if usuya ngizo manje ngizozama ukuthi ngisondele. But yeah, I hope uyangizwa.
There we go. Thank you. I was like, "Man, you're just so positive,
man." No, thank you so much. Siyabonga kakhulu. Otherwise, we can be better grand.
Yeah, it's better grand. Yeah, but we have now. I'm not sure the tease. I'm on and off, but if you survive.
We move forward.
Yeah.
No, definitely. Today we're speaking about mental health. Siyazi ukuthi isikhathi sikhulu isikhathi ama exams mostly because abafundi bayabhala and sometimes kuye kwenzeka ukuthi babe ne issues with the mental health. Uthola ukuthi mhlawumbe nasekhaya akukho right. Mawukuthi umuntu maybe it's the weekend and use rest. Uhleli and uyabona ukuthi no man ngathi kukuningi kakhulu and they are struggling with their mental health. How do they deal with MRS system?
Oh, okay. First of all, nje mental health into nje ethanda ukuba ayi kakhulu edinga ukuthi wena yourself uyinakekele kuyo kakhulu noma uthathe precaution ngayo ukuthi yazi umuntu uyazizwa yena ukuthi yabo manje angisakhophi. Yabo nje manje ezinye izinto ayisakhona ukwenzeka ngendlela. Sekumeleke you take a note ubhekisise kahle wena ukuthi izinto ozenzayo at the moment ziyile zinto lezi ozenza ngendlela ejwayelekile. If useqala kuba nehint yokuthi let's make an example yokuthi i-routine yakho yokudla i-breakfast ubuwazi mhlawumbe uyithatha 7 kuya 8 awuyithathi ngale ka 9 uma se udla i-breakfast ngo 9 shuthi kukhona le change sikhona it's either yinhle noma yimbi kuwena ukuchecka esakhe ukuthi sisuke sime kanjani. Yilapho qala khona uthathe i-decision yokuthi we are having a student affair whereby kuno student counseling khona abakwazi ukuthi bakulekelele ngayo yonke into and bona ba ama-professionals bayayazi lento ukuthi ibonakala kanjani nama-sign. The moment ubatshela ukuthi yazi senginenkinga angi-understand i-breakfast ebengilidla ngo 7 kuya ku 8 manje sengishintshile sengidla noma ngo 10 noma ngo 11 ngo 12 I don't know whether ngine problem yini ibona abazokubona ukuthi ikhona iproblem noma ayikho kids sibuye sajampele guys ama conclusion khona izinto nje ezama minor things ezenzakalayo engenankinga ngingishilo ngashintsha noma zibe kanjani. So bona since ba ama professional ku easy for bona ukushesha babona ukuthi okay sekunenkinga futhi inkinga lana noma wena ungayiboni but the only thing ukuthi you recall and try ukuthi uthole umuntu ozokucheck ukuthi ingabe usesekune right ngeke bona bekubone wena ucashile la ukhona.
That's beautiful. Yo, and batholakala kanjani keke? Who do I go to? Mhlawumbe mangise rest, do I go to you as an RA noma ngiya kwi house committee? How do I get to them?
Okay. Nangu nje akana information birthday student, okay? Ingakho kuba na introduction ka house committee. U house committee usuke ene little bit of understanding ukuthi yini engayenza makuno 1 or 2. Wazi kahle u house committee ukuthi yazi RA ngini nkinga lana kufika umfundi wathi ukuthi ngingenze njani. Sengiyaqala nami lapho okay umfundi ukuphi ithini into yakhe uyakhona ukukhuluma uyakwazi ukuzenzela yonke into like uma ukhuluma nawe uyakhona yini ukwenza lokho if kuyilo muntu lo ongaboni noma mhlawumbe ongarecall ukuthi kune problem but mina as u-RA ngiyabona ukuthi hayi mani kunenkinga ngiyamcela ngihlale naye phansi ukuthi bengicela ukukuhambisa kwa-student counseling noma bengicela ukukubhukhela kwa-student counseling. The reason being ngibona u-1 or 2 awusawenzi ngendlela ejwayelekile uzuyo ukuyobona na ukuthi ayikho yini inkinga ekhona because izinto awusazenzi ngendlela ejwayelekile. If ever eyisukele yena wathi uzizwe ngekho kanjalo we say yena azihambele nje yena because yinto vele iqale ngakuyena ukuthi ufuna ukuyenza then agana inking, agana sister, wapelu funi information of the thing and I then the amnigi direction of the student counseling, send down a pile, ea conabas of legal, uyo when people came, Namgot and Yawaz, Ugumenzela, if it is through email.
Mm. No, thank you so much. We really appreciate Leo information, Leo. Lastly, your words to Umfundi, who's going through a lot right now. Some of them are not coping enough. Abanye, even nasemakhaya, they are struggling to cope with even studying. What can you say to Umfundi who's going through that?
Oh, ngingathi nje kubona asikho isimo permanent. Unkulunkulu wakwazi useyishule ekulethe emhlabeni angeke akunikeze ongaphezulu kwamandla akho nalapho hleli khona ekhoneni if you don't recall ukuthi une problem uphume ekhoneni ungene ngaphandle uthole ufresh air khona umqondo uzocabanga ubone ukuthi udinga usizo kusase elikungakabile phakama ngengane yakwethu uthi uthembe uNkulunkulu ukuthi kule situation yakho akufake kuyona uzophuma kuyena bese nawe uyasukuma uyalwa ngoba yimpilo le ayimfuni umuntu othambile ifuna umuntu onenkani.
Sithembeka, it's always good to talk to you, man. Thank you so much. Soza kuwe kwakhona next week Monday on Impilo yaseres. We really appreciate your time.
Thank you very much. Unkulunkulu yanthanda. Sibe right, sibe friend. Keep pushing. Bye.
Siyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.